Radio Pulpit 657 AM.
Dumelang dumelang ba retse ke rata go le dumisa ka lena la Christ Jesus mo pulso rena. Wa bua le lona ke moruti tumelo matsoso. Me go mpieno kitsile go ngwathoganya le lona le foko la modimo. Ena go mpieno re bua ka ona kapa tlhompo kapa go tlotla re bua ka go tlotla go tlhompa kgotsa yone ona jaanong ke ne ke rata go bala mo bukeng ya ba Efesa kgaola botshelela temana ya bobedi ire taolo ya ntlha e nang le tsholofetso kee. Tlotla rrago le mmago gore o nne sentle mme o phele ka boleele mo lefatsheng. E re tlotla rrago le mmago gore o nne sentle so that it may be well with you. Mme o phele ka bolele mo lefatsheng. Jaanong taelo e modimo o re fa taelo e gore sireletsa. Ga a re tlotla rrago le mmago, modimo ga le ke go kopa gore it's an instruction. Ena go na le lebaka ga modimo a re fa an instruction. Ga re fa taelo ke gore go na le lebaka. Ena modimo ga re fa taelo, gantsi o re fa taelo gore sireletsa, go go boloka. In other words, commands or commandments are there to protect us. Ditaelo di foo go ka re boloka le gore sireletsa. So modimo o leka gore bontsha gore instruction it's very important with God. And modimo ga batle fela re utlwe ditaelo tsa gage, mara modimo o batla re di obamele. Gonne there is a blessing in obeying the commands of God. Gona le lesego le le tlang ga re ikobela ditaelo tsa modimo. Mo bukeng ya Deuteronomy modimo bua ditaelo are if you obey my commands how obamela ditaelo tsa me this is what will happen. Ga e tlhalosa mo Deuteronomy 28 a bua ka go obamela melao ya gagwe le ditaelo tsa gagwe are dilo tse di tla lesala morago. A re sa ntlha a re le tla tshegofala o tsena ka motse. O tla tshegogatswa o tswa ka motse. Modimo a re ke tla tshegogatsa lefatshe la gago. A re ke tla tshegogatsa metlhape ya gago. A re ke tla tshegogatsa ditshimo tsa gago. Modimo a re le ga go na le motho o sa kgoneng go ka a popelo ya gagwe e sa kgone go ka conceive. Modimo a re ga o ikobela melao ya me, a re I will cause your womb to be able to produce the fruits of life. So lefoko la Modimo la re bontsha gore ga Modimo a re fa ditaelo, o re fa tsone go ka re boloka, o re fa tsone gore re tshegogale. Mara mo yone buka ya Deuteronomy 28, ga o ntse o tswelela mo fatshe, Modimo a re ga o ka roba melao yaka. If you disobey my instructions, Modimo a re go tla roga kwa ditiro tsa diatla tsa gago, go tla roga ka tshimo ya gago. gore lo tsotletso tla le kang gore o di tshware ga dina le segola modimo o ka sesotho ba re o tla ja ka thata o tla sebetsa ka thata go bona wena ha o sebedisane le melao ya modimo o eme kgatlhanong le melao ya modimo so modimo wa re bontsha ka lefoko la ona gore ga re tlotla batsadi ba rona this is what will happen utlwa areng are ba tlotle gore o nne sentle ene ga modimo a re ba tlotle ga re o tlotle batsadi ba ba rutegileng hela tlotla mmago le rrago go sa kgathalatsege gore botshelo jwa gago bo ntse jang mo tlotle tiro ya gago e modimo a go biletseng yone ke gore mo tlotle even though they might not respect you in return mara wena tshameka karolo ya gago mo tlotle gore o nne sentle so that it may be well with you. So that unnesentle. Awa itzur kona le batu. Kur haban nasentle. Moma tsulong abona. Moma ikutlo. Moma weng. Even li mo ite kanelo nyamele. Haba ema sentle because how karaba mula wa mudimu. It's going to affect even your health. O tla jaka thata o tla phela ka thata so bibele ere re tshwanetse go batlotla gore o nne sentle so that it might be well with you and number 2 are o batlotle gore o phele ka bolele mo lefatsheng o phele ka bolele In other words, taelo e gore ke yone e re fang karabo ga ke batla go nna sentle mo botshelong jwa me le ga ke batla go tshela botshelo jo botelele. Taelo e mpha karabo eo gore ke ba tlotle gore ke kgone go nna sentle ene gore ke kgone go phela bophelo bo botelele. Ha gona selo se se botlhoko go ka utlwisa motsadi go mo roba pelo. Nte ke tlhalose yana. Gona le what I would call a parental blessing. Lesego la setsadi. Lesego le la setsadi modimo o le beile mo setsading sa gago. Gore batsadi ba gago ba kgone go tshofatsa a wa itse gore ga motsadi wa gago a ka re ngwanaka a modimo a go tshofatse modimo a go atlegise a mpolokele wena mantsu ao they carry more weight why because motsadi o na le matla a go ka tshofatsa segolo se tona ga pelwa ge e phuthologile wa itse o sa mo opise tlhogo mafoko a tswang mo pelong ao ke yone mafoko a tlatlisang lesego la modimo mo botshelong jwa gago mo malobeng yana kile ka be ke kile go bona mongwe ko kgolegong ke ga nthare wa itse a mmaaruri moruti wa me ha nkabe ke sanna tlhoge thata ha nkabe ka sala ka ithuta go utlwella batsadi ba me nkebe ke sefa and this man is serving life sentence in prison because he broke all the laws tsa modimo gore a utlwisa mosadi mme wa gage pelo e botlhokwa moraba pelo botshelo jwa gagwe ga ba nna sentle. There is not a person o ke meeting o kileng a roba molao wa Modimo a ba nna sentle. Hallelujah. Ke ne ke bala temana engwe mo malobeng yana. Ke bala ka botshelo jwa ga Absalome mo bukeng ya Samuel chapter 18 verse number 9. E re Samuel Absalom ke gore Absalom o ile a thuba pelo ya ga rragwe Davida. A batla go bola rragwe, a batla go tsa bogosi jwa ga rragwe ka tsela e seng ya Modimo. O ne a sa tlotle rragwe Davida pelo ya gagwe e ne dutlwa madi ka ntlha ya ngwana wa gagwe. Because Absalom dishonored his father. Look what happened to Absalom. Mo 2 Samuel 18 verse 9. Absalom, he died a disgraceful death. Come on, Tsoman. Absalom o tlhokafetse pele ga nako ya gagwe. He was not supposed to have died, but because he lived in rebellion, o ne a phela gore a lwantshana le ditaelo tsa Modimo. Satane a kra phatla ya go kanyeletsa botshelo jwa gagwe. Absalome o ne a tshwanetse go ka tshela botshelo jwa botelele because the way Bible mo tlhalosang ka teng e re he was a good looking handsome young man. O ne a lebega tota ba re kwa Israele gore ga ba bua ka Mr. Israel ke a dumela ba ne ba bua ka Absalome. O ne a na le bokamoso jo bontle. Mare ka ntlha ya go sa obamele ditaelo tsa Modimo. He died before his time. Why? Because o robile molao o re fetsang go bala mo bukeng ya ba Ephesians chapter 6 verse number 2. E re tlotla rrago le mmago gore o nne sentle. Mme o phele ka bolele mo lefatsheng. So in other words, go sa tlotle batsadi ba rona re tlo palelwa ke go nna sentle mo moweng le go phela botshelo jo botelele. Now that is a parental blessing. And go na le se se bitswang a pastoral blessing. Lesego la seruti. Wa tlhoka masogana a le mabedi. Lantla le segolo le tlhokang ke la setsadi. Mongwe ke la a tla mo go nna dingwaga tse di fetileng. Re moruti, ne go kopa gore o nnyadise. Mme ga ke batle go invite batsadi ba me, ke ba batle, I don't care gore ba tla gore a batle, mme ga I'm not even inviting them, ke batla gore wena o ntse go a tsehela. I said wrong. Because I am not your parent. There is something that your parents have, which I don't have. Ba na le lesego la setsadi. Ba go belege. Go na le ntho e Modimo a e beileng mo go bone. Gore ha ba ka e bua mo botshelong jwa gago. Dilo tsa go di tla apoga. And a pastoral blessing, yone ga e tla, e tlaleletsa go mo lesego la setsadi. That's why are nyadisa batho, we must get both parents. Ba nne teng, they must give their blessing. So that seruti ga setla se a tlaleletsa. So that o itse senolo sa gago se penologe. And when you do things the right way, o di etsa ka tsela ya Modimo, o tla tshegogala, o tla phela lobaka lo lotelle o tla nna sentle mo moweng mo maikutlong mo nameng le mo ditšheleteng tsa gago go tla nna le lesego and the favor of God on you ga o dira dilo ka tsela ya Modimo. That's why Modimo a batla re obamele lefoko la ona le ditaolo tsa ona ka matshelo a rona. Pele ke garela nte ke tshwaele dintlhanyana tse di mmalwa tse ke garele. Gore gore Modimo a re laela gore re tsamaye ka tsela ya go tlotla le go tlhompa. Number one, jaaka se ke tlhalositse, you will live long. O tla tshela botshelo jo botelele. O tla tshela botshelo jo botelele. Ene o tla nna sentle mo moweng, mo maikutlong le mo botshelong jwa gago. Jaaka ke tlhalositse batho ba bantsi ba hulare pele ga nako ya bona. And ga o lebelela matshelo a bona gore wepa, 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 o tla lemoga gore bontsi ba bona ba ne ba sa tlotle. Ba bang batsadi ba bona ba dipelo tsa bona di lla ka bona. And because of that, because ka dikeledi tsa batsadi ba bona, di be di affecta maphelo a bona. But when you honor what God honors, ga o tlotla se Modimo se tlotlang, o tla tshela botshelo jo botelele. Number two, gore Modimo a re laela go tlotla le go tlhompa. Number two, you will walk in health. O tla phela ka itekanelo. You know, ke lemogile gore ga blessing ya Modimo go bless gore o le under a blessing. A ke tsore ke la lemoga gore your health gets better. O na le kgotso. Ga blessing e le teng, go na le kgotso. O phela botshelo jo bo itekanetseng. Health. That's why Bible mo bukeng ya Proverbs 17 verse 22. It a merry hearts bring health to the bones. Pelo e boitumelo e tlisa botshelo mo nameng ya gago le mo marapong a gago, e re yalo Bebele. Because ga o tlotla, God will grant you health. Kganya ya bofelo, ga o tlotla, you will be blessed. You will walk in blessing. Everything ya gago e ikegile fela ka gore, am I willing to obey the commands of God? Ke go kgwetla moretsi a ke re obamele lefoko la ona. Ga re re obamela Modimo o tla re direla. God will bless us. God will keep us. God will grant us health. And God will protect us. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God be with us now and forevermore. Modimo a lebe seatla ka leina la Jesu Kriste mo pholosa rona. Amen.
You can now buy your favorite programs and series of the past 38 years on eCompanion, Radio Pulpit's own online shop. Revisit programs by beloved presenters like Justice Chungu, Cecile Burger, Esti Geldenhuys, and Pastor Aaron Jelle. Books and CDs from various authors and artists, as well as Radio Pulpit t-shirts, caps, and other branded products will also be available on eCompanion, your one-stop soul food shop. Visit radiopulpit.co.za and click on shop. T's and C's apply.
You and 657 AM and life, a winning team on the road to eternity.